We call Jay Cash. Just turn it up a little bit.
Exclusive from
ZambiaMusicHits.com.
Yeah, in as a week, pa weekend it is angalari. Chalo chonze ni chichakolo ati sana mane. Kulibe kona siniziba palusaka wane. Nimwela zanga mwe musalenge tika kangane. Vamu madizi, vizipele la mumadizi. Mshimama easy, gatini na kupempa kizi. Ya ea maninshi, leke nuku nchita konvisi. Alo DJ Kalti, pa fili mpampangako busy. Kutwele lako, paka telo ndimuli badeo. 04 ni shikale shoni ya wele padeo. Kwe wanwama jema 7 yonse ate go. Solo pano tili dizi na riko.
Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, chima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, kazi chaloto ni chakorwa.
Shani koka hunters, tunwini neko chapas. Deni mankalamo soba muwiki ni sabat. Kumbuyo kwa chechi bana shanta koka likasto. Tipita pamene na Father Ricardo. Pari pia bakashana na mashokas. I'm in charge full phone, little battery pick in all the small mama. Tifuni koona na moba ukasila ni kutiana full song kanda. Shock na bapongos, yeah. Muli big four boss. Sibata ya bia brono lo mugwede cockroach. Chalo bana panga kuna salo chipenta, yeah. Playlist ya lelo ni Angela Nyerenda.
Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, chima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, kazi chalo chose ni chichakorwa.
Arumbwana mbachakorwa, one. Ana kazi mbachakorwa, two. Chalo chose ni chichakorwa. Sono tamkara uri woswa chakorwa. Kona tu kona nesanga madranke ni master. Hello kuchivumba nesanga kora plaster. Vintu vyu chitika vyu ndabwisa my nigga. Let's make money mpaka zizule my niggas. Jaman mujulai from Japan to Dubai. Ochaya waka haso okumbako waka vyumai. Mujulai patinae nisampita ku Dubai. Nukumbaka nione nikamone uria jaman.
Ababana ni machakorwa, hey, yeah. Nakulu machakorwa, hey, yeah. Ana kazi ni machakorwa. Chima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, kazi chalo chose ni chichakorwa. Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, chima sangala langa tuakorwa. Ababana ni machakorwa, nakulu machakorwa. Ana kazi ni machakorwa, kazi chalo chose ni chichakorwa.